this God. Wathi gqine nalithi. Indlela onibona nithungwe ngayo ungazucinga bazange nihazuke. Kodwa namhlanje uThixo wamazulu. Ndizothi kuwe nangaphezu kuba ndiyishumayela, ndilingqine nenhloko eshushu uba ukrazuka kunexesha lakho and akukho permanent. Amen. Ndiyathandaza.
Yes, Lord.
Thixo wamazulu.
Hallelujah.
Uthi umkhonzi wakho ongasekhoyo uRev Nkomfa. Uthi bajonge kuwo abantu bakho. Uthi bakhala emililweni. Batshiswa, barhaxwa ngamanzi. Badliwa zivirus. Badliwa inhlupheko nentsoko. Badliwa imivandedwa nedepression. Balala ngephilisi. Abanye i-medical aid zabo zi-exhausted. Thixo wethu onamandla. Nkosi, izamshiya i-medical aid yena esaphila. Abanye baphelwe zimali. Thixo wethu oyingcwele. Abanye Nkosi, i-bread beans zabo zomile. Abanye kuyavukwa ngomso kuyaphangelwa. Imoto yomile ayina fuel. Thixo wethu osezulwini, bajonge kuwe abantu bakho. Ndimapha Nkosi namandla kule pulpiti ka-Radio Tigerberg. Ndizokuthi egameni lenkosi yethu Yesu Kristu, ndibanikezela kuwe Thixo wethu oyingcwele. Ukuba wasikwa yimfesane, usiva abantu bengakuthandazanga, beqinizelwe yiphutha, wakhumbula umnqophiso ongena no-Abraham kumathafa kwaMamre, wakhumbula abantu abaqinezelweyo bengakuthandazanga, lithi izwi lakho usivile isimbonono. Ukuvila ukukhala kwabo awuvanga mthandazo ngoba bakwaphiso. Ndizothi ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu bakhumbule bonke namhlanje, bakhumbule egameni lenkosi yethu Yesu Kristu ngenxa yomqophiso owawenza ngonyana wakho, wakrazuka umzimba, walinyaza umhlala, zadlathula indevu. Kanti ngelo longo xesha imivumbo yakhe izawuphilisa abanestroke, izawuphilisa abanehigh blood, izawuphilisa abanemivandedwa. Namhlanje babudede bomnyama kuvela ukhanya. Khumbula naba bantu bajonge kuwe Thixo wethu, nentsana esezingo ngabazali ngenxaba ubhubhile umama notata. Sine houses ezingo child headed families ngenxa yentoba umama notata umkile ingculazi, umama notata umkile ivirus yecorona, umama notata umkile usichomile, umama notata umkile utata udubulena, wadubula aba wadubula unkosikazi kwashiyeka abantwana. Ndizothi Nkosi unguThixo woba likhaya kusizukulwana ngesizwe. Ukhe babuye emingcwabeni abasezindleleni. Thixo wethu baphepha kosenamandla izichithi bathwale Jehova, bazongena Nkosi kweli lasentshona koloni babe semisebenzi, baphephise kwizinto ngezinto. Ndiyabulela Thixo wethu onamandla, ndlebe yakho ayinzima ibingevi nengalo yakho emfutshane ibingasindisi. Sikele nanku umtakasiwa Thixo wethu oyingcwele, ngoba Nkosi kunjenjenje ngoba usuku banamhlanje kungenxa yakhe. Thixo wethu mvulele iminyango mweze kwiminqenwa nayo, athi overcome the battles, oppositions, adversities of life. Kose namandla in the wonderful name of Jesus. And everybody say amen and amen up in him.
Amen.
Bamba loo ndawo ibuhlungu. Uyibeke usandla sakho kuloo ndawo ibuhlungu. Ndiyayithethela egameni likaYesu. Mayithule ithi cwaka. Ukrazuka kwakho makungcibeke namhlanje. Ngoba kuyathungwa konke okonakeleyo. Egameni likaYesu Kristu masiphinde sibone uxesha elizayo. Lale kamandi. Mathongo amnandi. In Jesus' name. Amen.
Amen.
Aleluya,
Yeah. amazulu amazulu
atisi
amazulu
atemelo
Come on, it's not.
Chuka mnandi kepha uOzayo kaNdamase esithi ke yena ke amaZulu ngumkhono emva kwentsimbi yeshumi elinanye. Ithi ke lento leyo mphulaphuli sheke nje le i 45 minutes ndikunye nawe simkhuphile kutata. Hey, mphulaphuli nje ndisava amandla nje apha e-studio. The atmosphere is so charged. Uthethile umuntu omdala and kuyavakala ke xa kuthethe umuntu omdala mphulaphuli. Ndiqinisekile into yokuba uyandinqinela xa ndisitsho. Uphulaphule ke uTiger Back 104 FM isikhululo esivakalisa uKristu. Right? Manifunde ke imiyalezo yakho moleni bangcwele yonko siyam nisivuselele izazela zethu bese siphelwela ngamathemba esilahle nendawo zothandaza zethu ngenxa lentshumayelo ndiyavuthula namhlanje ndingene okay, tingene ntsimini. Yo Nkosi yami, God bless you. Sihleli nani si family kwaLanga, Andile akhanya inami. Nkosi kakhulu mphulaphuli. Egameni leNkosi yosi Nazaretha, mandibulele ngalo myalezo osuka kuThixo ngomuntu wakhe umfundisi M Sompondo. Nkosi kakhulu mfundisi. Uthenye manibulise ekuthungeni kwempilo zethu ebusuku nje ngumuntu kaThixo bayifaza. Tata umpostile, dibulise ngegama lika Yesu. Uthi ke nake phakho umsasazi the host usikelelwe wena ekwamkeleni the teacher my mentor. Sinje nje kungenxa yokuthunga ngempilo zethu ngutata ngutata umdingi eDelft. Hey Nkosi yami, tata umdingi, you are blessed to have utata as your spiritual father. Mayigcine inkosi naye, inkosi isigcinele yena. Difunda imiyalezo yenu ke mphulaphuli, into nayo difuna ifunda le miyalezo ngelihlobo. Mphulaphuli amen, ndiyabulela ngelizwi ngusisi Popi kwaLanga. Inkosi kakhulu sisi Popi, God bless you. Wa Nkosi yami, siyabonga xa kuthiwa lidlule ixesha lokukhala. Nkosi tata, I'm from Andiswa Cele kwaLanga. Inkosi Andiswa, molweni siwe, nam ndihleli nani ndim unobanzi mdingi. Nkosi kakhulu mama, inkosi ikusikelele. Amen kumpostile nakuwe siwa my sister, hleli nawe dubule dubule geqe phinde uphuphe mazinyo kwaLanga. Inkosi kakhulu tata, inkosi ikusikelele. Ndinethemba uthixele wathi amen siwa notat bishop, ndiyabulela ngomthandazo ovusela. Ndihleli nani kwaLanga, ndinethemba nelami ilapho lizothungwa namhlanje. Yebo amen. Molweni siwa notata nezisikhulu esinoKristu kwindawo endiyithandayo yileno kuba ndingakrazuka kodwa sokuze kube permanent. Enkosi tata, ithemba liyaphakama. Ngunombasa ePhilippi. Enkosi sinombasa, tumphulaphuli likubani elizwi lephupha zakhile la mntasekhalipha kuGenesis I think u37 or 38, Genesis 37 u38 libali lika Yosef. Tumphulaphuli amen tata, sihleli nani Nkosi ngemvuselo lengaka, ningayeki niqhubeka nesivuselo. Inkosi kakhulu amen. Nkosi mphulaphuli uthi omnye amen siwa, yo andazi ndingathini kodwa ndifuna ukuthi enkosi kutata mongameli ngoba ndangena emtshatweni ndatshutshiswa ngabantu kubuhlungu ndingafumani umntwana phofu umyeni wam akakabinangxaki ngaloo nto kodwa abantu sele bendibiza ngamagama ngamagama kodwa that true man of God prayed ndangumama womntwana ngo-2012 ndathi ngublessing. Enkosi tatam nam hlale nje singabefundisi Mrs. Koko. Nkosi kakhulu mama, I think utata umamele endlini eguqayo. Uthi omnye praise the living God, siphulaphule utata wam lowo kutsho ke umbadlisa kwaLanga. Inkosi mphulaphuli, enkosi ndiyabulela ngelizwi likandikhoyo Nceba Mbekwa ePhilippi okanye Mbekwa ePhilippi. Molweni msasazi, ndihleli nani, ndiyabulela ngala mazwi enkuthazo ngulungiswa ekhaya elitsha. Inkosi Lungiswa uthi umfundisi mphulaphuli apha right Pastor Siwa utata I think uthi kwa wandiqazula kwaphela umsebenzi ubawo kodwa mathambo aphinda ahlangana zabuya izinto zam ndaphinda ndaphangela. Uthi xa ndisikelele alright kumamakalima. Hayi ke utshile kutata bethi nantata bishop inoba i-ordination yam iyeza kwaba kuthiwe mfundisi. Uthi kanye umphulaphuli manibulise kutata bishop my father, baphulaphuli bonke ngegama likaYesu. Oh ndiyabulela ngezwi ngumama uHolane ePaarl. Nkosi mama esikhulweni esivakalisa uKristu, ndithi molweni siko nautata bishop ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Nkosi ngomthandazo ndilinde izwi ngomonde ngumama uCiyane eHarare. Nkosi mama molweni siwa, ndatsho ndaphila ndisova lo voice ndingumama uXhapha eDelft. Enkosi ma amen siwa, ndihleli nawe ngegama lenkosi uYesu Kristu, ndiyabulisa nakutata apha esikhulweni. Hayibo amen ngu-S kaMntwini. Nkosi kakhulu mphulaphuli. Ndizama ukuzicutheka emphulaphuli ndiyazibona iimeseji zakho. Saphulaphula esikhulu esivakalisa uKristu imizuzu ngamashumi amabini emva kwentsimbi yeshumi elinanye. Nditshilo ke ndathi ndikusiwa phiwe ndibambele nje utata umfundisi nakuphi. Kanti ke mandikwazi semphulaphuli into yokuba kule veki namhlanje in fact imvuselo yethu iyaphela. Besine on air revival iyaphela ke namhlanje besiyishwangathela ngotata. Ukanti ke mphulaphuli ithi ke le nto leyo iinkqubo zethu zizabuyela back to normal kule veki. Ezi besizianounsile eKhayelitsha ziza kuqala kwiveki elandelayo. So kule veki sawulungisa nje ukuhlala abasasazi babhabhayise kwinkqubo bebekuzo, then kuqalwe ke ngokuhlelo lutsha kwiveki elandelayo. Sizawuzenza ke announcements during the week, kodwa ke nceda uqaphele noba imvuselelo yona iyaphela namhlanje. Siyaqhubeka ke ngeenkqubo zethu as per normal kuqala kule veki singena kuyo. Ngingenye uMamunzali esithi inkosazana yezulu akusemnandi ukuvala nge-high note imvuselelo kwenzekile ngokwenene andizonaba nguMamunzali eGoodwood. Nkosi kakhulu uMamunzali. Kanti kwezinye nje messages mphulaphuli ndiyaresponda njengo-amen to notify you into yokuba ndiyibonile imeseji yakho ungakhathazeki kungahlupheki qha sibethwa lixesha ngoku ezinye ndiyazikhawulezisa andifuni into yokuba uqumbe mphulaphuli. Halleluya amen inkosazana yamazulu mhlu Yesu kube yintsikelo ukunibona yesterday ngumagamede lusaka. Siyabulisa kwisitya sendaba zikaThixo. Inkosi kakhulu umprofeti, ndiyabulela mama Gamete. Umphulaphuli ndiyabulisa siwa nakubhishophu wam ebusuku nje maniphinde ndithi ndibulisa kutata wam ubhishophu ndilinde ngomonde egameni likaYesu waseNazaretha ngumama uTebekwana eSamora. Inkosi mama uthomnye apha ngumama uDubele eBlue Downs uyabulisa ke naye. Ungeni lomnye umphulaphuli apha esithi ke ungumzalwane uDiya inkosi kakhulu umzalwane. Ungeni lepha umama uMpeba okanye uMpeba kwalanga uthi ke nasiwa sihleli nawe Nkosi ngosiphathele umfundisi wami. Nkosi, nkosi kakhulu mama. Uthi ke omnye apha ngumama uhanjani efisanti. Nkosi mama siyabulela. Omnye apha ngukk eCrossroads. Nkosi kakhulu kk. Uthi omnye apha ungusisithobeka amangesi kwalanga. Nkosi sisithosh umnye buze kuRadio Tiger Bag ungibani kwi-DS. Mphulaphuli sisa-aplayele i-license for uba si-broadcast kwi-DS. It's taking some time. Siyacela ke into yoba nisincedise ngemithandazo ngoba ezinye izinto zikhululeka phaa emthandazweni. Uthi ke apha omnye iyabulisa naye ngumzalwane umaphi nkosi mzalwane noPastike Danuni nkosi sisi bengenile phayana uPastor Mboniswa nkosi kakhulu umphulaphuli bengenile ke phayana umvangeli umonakali eJoslovo Park alright ezinye zezayizolo ke mphulaphuli ndiyabona uba bezisiya kuxolisa right mphulaphuli ke uphulaphuli uTiger Bag 104 FM isikhululo esivakalisa uKristu makhe siye engomeni xa sibuye engomeni sakhe sishwangathele nje imvuselelo yethu.
Come
Shoka mna ndike pa usinezi esithi ke yena ke izulu kanti ke mphulaphula icala emva kwentsimbi yeshumi elinanye uphulaphula uthayika bheke 104 FM isikhululo esivakalisa uKristu. Ndiyafuna ke mphulaphula ukuba ndithathe lithuba njengentloko yecandelo lesiXhosa ndibulele wonke umfundisi oye waza ke wazokusikhonza ngelizwi throughout le revival. I-revival yethu ke mphulaphula iqale nge-10 kaJanuwari. 10 of January saqala imvuselelo abafundisi bebesiza bazoshare inhliziyo kabawo njengibana ke siyivala namhlanje aphana ke with utata uBishop Unqanta. It's been a great 21 days sivuselekile futhi ndiyazi ukuthi nomphulapuli ekhaya uvuselekile sayithatha mphulapuli sayoyivula ekhaya elitsha ngomgqibelo kwinkonzo yovula unyaka bekukuhle nalapho nasixhasa siyabulela kakhulu. Inkosi ehlele ezulwini mayini sikelele inigcine inandisele konke nje inkosi yami inenze kakuhle mphulapuli. Ndiyafuna nje khona kilizwi elithi akukho ngenxa yamandla wethu yonke into esiyenza yonani eniyenzayo siyenza siyenziswa lubabalo lukaThixo. Sisaphila nje mphulapuli asiphili ngenxa into kuba sibhetere asiphili ngenxa into kuba senze ngcono kunaba bangasekhoyo kodwa siphila ngenxa yobabalo. It is the grace of God and the grace of God alone. Ndiyamthanda uPaul xa esithi may I never boast. Mandingaze ndiqhayise nangayiphi na enye into. Ade athi uPaul asisindiswanga ngenxa yezinto esithe sazenza kodwa sisindiswe ngobabalo lwakhe. Yazi baphulaphuli ubungakuhlala ucinge nje where God has taken you from. Ubone banyani kukhona iminyango ebivalekile bekufanele ukuba awuphumanga kodwa because of the grace of God, God ensured that we are puma kwezo situation ezo. Namhlanje yikho into mphulaphuli endirhalela into yokuba siyivale ngayo le revival ngaphandle kokuba ingase si understand ukubana it is the grace of God that has sustained us, it is the mercy of God that has kept us. Sigcinwe yinceba mphulaphuli asizigcinanga ngokunokwethu. Hleze kuthi kanti uzawuhamba uhambe ulibale. Hleze kuthi kanti sowulibele ngokundithethayo. Mayingakhi sithele kuwe into ethi we are sustained by grace, into ethi sigcinwe yinceba kaThixo. It is not by might. I love it in the book of Zechariah. Ndicinga into yokubana isahluko mphulaphuli sesesine verse 6. Ithi phayana the word of the Lord came to me, came to Zerubbabel. Esithi yena, it is not by might, not by power, but by my spirit. Kutsho ke the Lord of hosts. Everything that we have achieved, yonke into that we have attained mphulaphuli, ayisiki ukuba noba si qualified for yona. Hey, because I'm then going to share the ngenye imini asihlelanga kwesi situlo nabantu abashumayelayo phambi kwethu umhla nezolo abashumayeli phambi kwethu ngenxa into yokuba be perfect but bashumayela phambi kwethu ngenxa yobabalo lukaThixo. We are not qualified to preach okanye we are not qualified ukuba nasime and minister to mankind ngenxa into basibhetere kodwa ubabalo lukaThixo lo osibizileyo lulo olusqualifyayo. We are not qualified mphulaphuli into yokubana sibe kwezi position sikuzo ngenxa into yokubana we've got physical papers qualifications kodwa ubawo qualifies us ngoba usibizile. Khona saying ethi ubawo does not qualify, ubawo does not call the qualified. Ubawo uya uthi xa ekubizile enze sure into yokubana yena enguThixo, he qualifies you. And the show by Yenengu Chiko, he affirms you. The same way he affirmed Yesu Christu after baptizwa uti lona ngunyana wa moyintanda. And you call his way on guye mveni yena. Uchiko wenza the same thing even to us. He affirms us. Gomoya wake opakati kuti. Goba balo lwake olupakati kuti. So namhlanje mphulaphuli as we are wrapping up i revival yetu. Senga se singa understand into yokubana akukhona nye into esingcono ngayo. Ukuba ucinga mphulaphuli into emenza bhetere umntu yiqualification, yiyakula graduate ine-qualification ingaphangeliyo. Apho uzawuthi ubona into yokubana nomsebenzi lo, even if you are qualified, xa uthe wawufumana, it is the grace of God. It is not because you are smarter than lo ungafumenanga umsebenzi. It is not because wena ueloquent than lo ungafumenanga umsebenzi. Kodwa isandla sikaThixo siye sachonga wena for that particular post. Inceba kaThixo iye yakuchonga for that particular position. So sesiqala unyaka mphulaphuli sengase eyona nto ibalulekileyo emasiyifune, sengase eyona mntu funeka simonarishile nguThixo, ngoba ayikho into esinoyenza without him. Uthi ndingumdiliya wenyaniso, uthi ningekum, uthi onke amaseba angathwala isiqhamo ndiyawasusa, kodwa wathwala isiqhamo ndiyawathena khona ukuze athwale isiqhamo ngakumbi nangakumbi. But he further says, apart from me you can do nothing. Ningekum aninokwenza nto. Ithi lento mphulaphuli singazama sityhale ngesifuba and work very hard, but singekho kuye imizamo yethu ifutile. So siqala 2022 siyayirepha apha imvuselelo yethu. You need the grace of God. You need the mercy of God. Ayikho into oyidingayo mphulaphuli, udinga ubabalo lukaThixo. You need the mercy of God. Anditsho ukuthi sukuya esikolweni to attain that degree. Anditsho ukuthi xa likhona ithuba sukuyophangela. But ndizama ukuthi in all your ways, Nkosi yam, kuzo zonke iindlela zakho, acknowledge God. Kuyo yonke into oyenzayo, acknowledge ubawo into yokubana, bawo ndiyaphuma ngoku endlini ndiyaphangela, hamba nam. Bawo ndiyaphuma ngoku ndiyendaweni ethile, go before me. Uthi the book of Isaiah mphulaphuli, I will go before you, ndiyakukhokhela, ndiyakuhamba phambi kwakho, and I will level the mountains, I will break the bars of iron. Ithi le nto mphulaphuli, sidinga ubawo ngaphezu kokuba thina sicinga. Asidingi bantu, sidinga uba. We need the grace of God. Ngoba yiyo esigcinileyo, yiyo that has sustained us. Yiyo mphulaphuli esenze beka kanti sibe sisaphile namhlanje. It is the grace and the grace of God alone. Ngomeni mphulaphuli sizawuthandaza, kodwa phambi uba siyengomeni, kodwa nje kubekekele vesi kwabaseKorinte chapter 12 verse 9. Siyalazi ibali apho uPaul asibalisela khona okanye kubhaliwe pha into yokubana uthi uPaul ube nemeva elimhlabileyo emzimbeni wakhe, ndiyayiparaphrase. And the Bible says mphulaphuli phayana uPaul prayed, and iBhayibhile records into yokuba uPaul akathandazanga kanye. iBhayibhile states into yokuba uPaul uthandazile hayi kanye hayi kabini, but ubawo akalisusanga noko imeva. But the response of God mphulaphuli okanye iresponse kabawo kuPaul yiyo endigqibayo. Uthi ubawo phayana kuPaul kaimpendula, ubabalo lwam, my grace is sufficient for you. Uthi athi, for my power is made perfect in your weakness. Ithi ke ngokumphulaphuli, therefore I will not boast all more, or I will boast gladly about my weakness, so that the power kabawo ibonakale kum. Ndiyayithanda mphulaphuli la vesi leyana, ngoba uPaul uthi ndinale nto indityayo indifumeneyo, and I have prayed about what is bothering me. But when God responds, akayisusi le nto, but he says my grace is sufficient for you. Ithi ke le nto mphulaphuli, sezikhona izinto ezisihlaselayo, sezikhona izinto ezisihlaselayo abasibethayo. Ubawo sometimes akazukukhupha kulameko, kodwa ubawo is going to give you amazing strength. Ubawo uza kunika mphulaphula amandla amangalisayo within the storm. Ubawo akazukukhupha kwistorm, but right there in the midst of the fire, right there in the midst of inkqwithelo, you are going to witness the grace of God is sufficient ebomini bakho. You are going to witness mphulaphuli ubabalo lwakho lukwanela. I always say xa ndithetha on a daily basis, ubawo extends his grace for us on a daily basis. Alikho usuku futhi soze lube khona usuku whereby kuzawuthiwa the grace of God has run out, ngoba the grace of God is sufficient. The grace of God, mphulaphuli, is sufficient. Uthi phana, my power is made perfect in your weakness. Ithi le nto uThixo sometimes xa siwiki uyavuya, ngoba xa uwiki mphulaphuli u-out of options, kulapho kanye kanye amandla akhe asebenza khona. Ngoba for as long as you have options, for as long as ungekho weak usakwazi ukuzimela, you will never acknowledge God. So funeka uvume ube down and out, funeka ube vume ukuvuma uba weak, so that his power can be manifested, so that amandla wakhe azokwenziwa abe perfect in your weakness. His grace is sufficient for you. All you need, mumele mphulaphuli, ndithi, all you need is the grace of God. Eyona nto uyidingayo mphulaphuli lubabalo lukaThixo. More than uba udinge iconnection longena kumsebenzi othile, yazi igrace kabawo, igrace, ithi iBhayibhile, King James, ithi the grace of God is God's unmerited favor. Yabona uyifavor kaThixo xa iphezu kwakho, no one can take it away. Xa uchongwe nguThixo for that particular post, noba kungakho umuntu more qualified, more than you, but if it is what God wants for you, you will get it. Ngoba inceba kaThixo, it is unmerited. Ifavor yakhe phezu kobomi bakho, it is unmerited. Ithi loo nto leyo mphulaphuli, all you need in your life is the grace of God.
Thank you.
You are everything to me, El Shaddai. Kutsho ke pha umama uThobekile esithi ke na ke El Shaddai. Sithatha la sibeka pha kimizuzu yi 14:14 shumelinesine kanye shumelinane phambi kwentsimbi yeshumelinesibini. Ithi ke loo nto leyo mpulaphula senza kubhabhayisa. Ndifuna nje ukufunda le miyalezo ndikubhabhayise. Thi umpulaphuli apha kweli cala sibulela ukuthunga nasebusuku nje siwa. Uthi ke na ke yho inceba siwa, inceba kabawo. Uthi wo ndiyayibulela loo nceba phezu kobomi bam. Ndithule siwa ngoba uthetha nam ebusuku. Oh, Kosika kulu sisizame, kosika kulu man of God. Utonye mpula pula apa sisiwa. Ndibulela ukuthungwa amanxeba ngenaliti yezulu nam. Utat bishop uhlaziye namaphupha wam. Hallelujah. Uthi ke na ke. Ndikhulekile. Amen. Kuphumla yonkomfu ePhilippi. Enkosi siphumla. Utomnye amen kuwe pastor nakutat bishop. Utat bishop intsikelelo ukuva izwi likaThixo ngotata. Oko wabanje from 1994 kwimvuselelo zakhe apha eGugulethu. Sizelwe nguye inkosi intsikelelo from Evangelist S. Sicetsha. Okanye Sicetsha. Ngosi kakhulu evangelist. Good evening, my dear. Wonderful to hear from Bishop. We have been blessed this evening. Kululu mdodana ekena with Ngosi kakhulu Lulu. Molweni, ututata, this is my time, my year. Kuya tunga tonight. Ndibuye, ndipuphe kwa kona. Wow, engaka imvuselo. Ngosi tata ngumagaba. Kwa langa. Ngosi kakhulu Kabex. God bless you. Ngosi ikusikelele. Ngosi benawe. Ndiyafuna nje ukufunda ke ezibezelapha kuFacebook kwenzela uba abaphulaphuli bangathi inkosi yam ndibashiye ngasemva. Uthi omnye umphulaphuli apha ndiyizivule kapho kweli hlobo. Right, ziyabaleka ke ezi-comments zikweli cala. Kodwa ke abaphulaphuli bahleli kunye naye utata phayana nosiwa. Nkosi kakhulu umphulaphuli, inkosi inisikelele. Chuma uphinde wabuya esithi amen usesethu ungenile. Uzukiswa amachokotha ungenile. Right, uvuyelwa ndlwayivulwa. Nkosi kakhulu sisivuyi. God bless you. Omnye ngunolubabalo lali uthi good evening siwa, ndihleli nani kwisikhulu lesivakalisi uKristu. Nkosi mphulaphuli bengenile umama esithi praise his holy name, umama uBishop Mnqantsa. Siyabulela kakhulu ke mphulaphuli ngokuba nisiboleke indlebe. Maniphinde ke kwakhona kule veki siyashwangathela iinkqubo zethu as per normal. Kuzawuba khona ke utshintsho olukhoyo. Besitshilo ke sathi ubhutiluba uzawuba ngumgqibelo, so kule veki uzawugqibelisa ngolosine. Ngolosine kungena uzizo olusine. Friday sengu-apostle, ngomgqibelo uzawuba ngubhutiluba. Sunday ngitathi nakuphi. Khona ke inkqubo yabatshati sizayi-introduce mphulaphuli, but sayi-introduce next month yona yabatshati namakhaya. Then uXolisa ke ngoku yena I think is going to move to Monday. Kodwa ke zonke izinto zizawugcwala kakuhle by Friday. Ndizawube ndihleli no-apostle ngoboza ndicacisa kabanzi into yokuba iinkqubo zethu zizawuhamba njani na. Kodwa ke for this week sizawuqhuba njengesiqhelo mphulaphuli. Inkosi esihlala ezulwini mayinisikelele. Ithi ke incwadi yeBhayibhile, may the Lord bless you, may he keep you, cause his face to shine upon you and give you peace. Ndinithanda kakhulu, ndinithanda kakhulu, ndinithanda kakhulu. Nkosi nisikelele. Masidibane ngomso ke kulamazo moya weRadio Tigerberg 104 FM isikhululo esivakalisa uKristu.
Humagigene esa gweli angisi pumuse uze kue kayelise ka. Kaye lishe,
kaye lishe,
o kaya la,
kaya la mi,
o magike.
Oh,
Kyle!
lami agusili khaya lami leli kine khaya zulwini khaya kiyala naselela khaya lihle khaya khaya lami Hasakila pa sile kaya zulwi o kaya lami kaya